Windbeke le makelekele di tabane le bothata ba boholo ba metsi, mme masepala o hloleha ho nka mehato e hlokahalang. Letamo la Vaalvars, leo e leng mohlodi wa metsi wa tshohanyetso bakeng sa toropo, le omme. Ha noka yona e se e sa phalle, letamo la Rietfontein le lona le silafaditswe ke mantle a ditshila a tswang tsamaisong ya dikgwerekgwere. DA e tla hlahisa bothata bona bo boholo ka hara legislature ya Foreisetata ka moemedi wa rona wa COGTA. Re kopa hore ho nkwe mehato e potlakileng ho lokisa meaho le ditsamaiso tsa phepelo ya metsi, ho sireletsa dipompo, ho rarolla bothata ba tshilafatso ya dikgwerekgwere le ho fana ka phepelo ya metsi ya tshohanyetso pele ho fihlella day zero, moo metsi a ka felang ka ho felletseng.